Brave only music. More music at spacegospel.com.
Bambi batila, lesa ta kwaba. Bambi batila, lesa ta tumfwa. Lelo na lishiba. Bali ineta lala. Ali ntemwisha. Vane ali mfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Kalumbanye, lumbanye. Ishi nalie. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwayo mweo mchalo chakowela Mwega bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, takwakabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumbanye, lumbanye, ishi nalie. Lesa wabalesa chilolo amutende Uli basuma